abaninga babonanga lonyaka njabula mosaphila ayinongeza minye nifatela macala intshalani saphila ithuba lisekona mtshelo yamfrostana ncela sicolela namaphutha yayenzeka phutha layenzeki phutha layenzeki ncela sicolela namaphutha abaninga babonanga lo nyaka njabula mosaphila ayinongeza minye nifatela macala intshalani saphila ithuba lisekona mtshelo yamfrostana ncela sicolela namaphutha yayenzeka phutha layenzeki phutha layenzeki ncela sicolela namaphutha
Put a yen sick.